Yeah, Spambrano was a oh, sabuni yellow. Yeah, yeah.
Chopa touch.
Naweza sema labda nakosea, ila ndo ukweli ulioko wazi. Bora tu nibaki kabwera, mambo ya kuchiti chiti siyawezi. Leo sinza kesho kinyelezi, mama bora tu niweke wazi. Wenendo silete marazi, shagundua kwanza service kupendi kichizi. Sometime najifanya kama unanipenda, sometime nanonesha mahaba ya kwenda. Bebe bebe nyingi ukaigeuza agenda, ukawa unanifata kia kona napo kwenda. Kumbe mdogo mdogo chini chini unanitenda, bila kujali hisia za mwana kwenda. Kila ncho kupa utaki na ukasepa, nimetulia kismati sitaki shida. Sijui nini ulichotaka ukupata, too much love kaleta utata. Au kisa uligundua nimedata, kwa sababu na ukaleta mazingzong. Pole sana kama bado upo single, saive nishajipata ile kinoma. Hana kusalimu kwa ili bongela hit song, shosti zako bepi zangu menisoma. Sometime najifanya kama unanipenda, sometime nanonesha mahaba ya kwenda. Bebe bebe nyingi ukaigeuza agenda, ukawa unanifata kia kona napo kuenda. Kumbe mdogo mdogo chini chini unanitenda, bila kujali hisia za mwana kuenda. Kila ncho kupa utaki na ukasepa, nimetulia kismati sitaki shida. Yeah, in love we fall, and in love we falling down your subjection. Being a muse Pambi Ulu. Alright. All in love. All in love. Falling, me a falling love. All, me a falling love.